Ukula lukogila masimini makodwa balela. Ukula lukogila masimini makodwa balela. Bengukuzwa mngani wami ngithi musudlala ngomngako. Bengukuzwa mngani wami wena musudlala ngomngako. Ngobheke nobani lelo bhotweni obhekwa ngubani. Ngobheka ngubani 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 lelo bhotweni obhekwa ngubani. Ukula lukogile masimini makodwa balela. Isigcino mngani wami ngampela uze wasala wedwa. Isigcino mngani wami ngampela ususele wedwa. Mama esikhathi samtshema ukula mncane nazwela nangizoshala afika uthaka amantombazane. Ukula lukogile masimini makodwa balela. Ukula lukogile masimini makodwa balela. Bengukuzwa mngani wami ngithi musudlala ngomngako. Ngobheke nobani lelo bhotweni obhekwa ngubani. Ngobheke ngubani lelo bhotweni obhekwa ngubani. Ngobheke ngubani lelo bhotweni obhekwa ngubani. Ukula lukogile masimini makodwa balela. Isigcino mngani wami ngampela usuze wasala wedwa.